na kweri mundongo Aba imbi bena kusenoli ava mcharo ngalina kwa soku ruanyisa Omulala nasala wawala mpe mulumba mbwa mude mwatera manyike Soru imba loi yangu mazo kukawa chisimuna luo kuoma Tendajia neishikendelewe choku somesovu kakabu ijada Aba mundo vajelwa nusunga ne mitafu mejibeti mbio kwenye Obusungu bw'omutuga okumutegeera otanula okumutikka entamu Ye bakulabudde omutego nti kutuga ekigwali n'obulago ono gyo Zanajja neegomba enjiya y'abalinsi mabirizi ne kafero Era nabeerangawo ng'amabuuzabuuza bwe baali tebanazaawa Naali bakongoseko nange bwentyo n'engwa singa nali mbalwanyisa Sikirizo kutunda kwa muimbi obasira na migere kwa jaka tunda Wandi imbi cho ulirato muwagizi wuchi mutunula na katuyo Olo kuboya galeri nyanu obu swandi omalidi deno kuwe mwala Negolo ndewa ntogo la valero siwa mwali kuwa kubu wenyingo waba kwa umutia
EMS Records
Abantu bakambwe nyonyi esaanyi zino beekengeragana nga bakisi Nsembula n'otulonga mbuzo omwoyo gwange yabaliisa n'omutama Obufumbo lyalisanyu nakwesigangana obwalo n'obufumbo ntalo Laba bw'okwata etteretebwa ly'ennusu n'olyanjulamu omuntu atakwagala ng'ewalindirawo gw'alimatira Mumanye ndala nga yeggamye enkuba Bw'osabye okuwola kwenjeza mpaka n'obwoya lwe bukwamuka obutumbugulu Bantu tebakyasaasira lumwa Tebakyayamba ali mu ttabu Tebakyadduukirira nduulu Yaddafiiriddwa okgenda bamusuze Bwe nababuuzizza ekyabatuukako baki Banzizzemu nti bakkowu Ngo basuza nnyonyi abantu Kyokka bo bwe baafiirwa ne batabasuza Basima nnyonyi entaana bo baafiirwa tebalaba ku muntu yajja kusima n'okuziika ne bakukyawa temubanenya mbuno bakkowu bwe baawola nnyonyi empiya bwe bayafuwala teriyo yabakombya kido kya nnusu bamalaaya baliko obufumbo kati bali mukawa mu bakkowu bwe baasooka ne baba bampisa nga beesibwa ne batasimwa yadde yadde Omukazi abeera wakamba kusajjalaata olumugambako n'atimpula Balaba bakubwanga nti kobo tufaaki nabo ne balalanga Kati abafumbo bendanga mu loogi be bayise nti mujje mulabe Katonda Mbu beekuma ne bakoowa kati beesibira mu maloogi lwa bukoowu Baafuuka bamalaaya lwa bukoowu abandi beeyombekedde lwa bukoowu Ate gwe sseruganda Nolangirira tinti nokoye
Tulikomera ese nje balanga Abantu kugerera omuntu kakuwa Tabanga ne katunda yatukowa ta Ona buli omu kula chala ne yatesuliwa
Bamemba ba paliamenti obutakiika nabo bampadde ensonga Mbu bayisa amateeka ne gatakola ne galyonongebwa obukundi Olw'okuyisa amaaso mu bantu ababalonda ne kibaviirako okukoowa Beekalakasiza ne bakoowa era beemeketera mbuga tinfimbi N'abalonzi nabasanze nabo ne bandiira mu mbuno bakoowu Okera nga ne balonda abo be baagala kunkya ne balangiriramu ate be batawa Yogera amazima mbu w'ekyangabika mbu bafuuliddwa nnyo abawumba tutu Omusaala gw'abasomesa okuba akawujjo nabo tebakyagwirana Ekyo kyekiviiriddeko nno n'amasomero kwoppa n'okubba ebigezo Tebakyasomesa bakoowu ani aloga Uganda obutaweera Omusawo akuyita kaawo ng'otawa Omusawo akuyita kaawo ng'otawa ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju Yasaba bongera omusaala beerema Katajja lwakutuusa mukolo Obufa n'ofa Yajjanjaba n'atasimwa Yediima n'abikoowa Asuddeyo ogwa nnaggamba lwa bukoowu Maama fina gw'oyogera n'emisambwa Kira n'osamirira olukalu naawe bama shehi na bama sosoloti na bama potosa bama kanyi sala nyingi abantu beole nusoku vama banka biba singa yole bitwalibwa beola kulwanyisa bwafu okuwunzi kangane kebali na kakumiemo bali munna kwetagambwa naye tebakyayinza kwewola bakoowu n'abasecurity bakoowu kati babba ate be bakuuma baddereva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga abenjaga ab'obutayimbwa n'ababbi mulangirira dinti n'omukoye mukama olinda kijyoli ku kino ekiri mu nsi y'okuli obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinga nga kalango nti lwali ekyawo asuulewo okukoowa kyangu okukola ekisingawo soba ne bwebeera embogi kijjanye nnyo kigiviirako okulaluka nsaba bekikwatako nti mwetereeza emyogedde nga mulansi n'abadde tayogera olimwekanga apambanyeripo olwo omusumba w'ekitagata mugandula kalakala na fumu eyo embeera sigiwagira kasita okugema kusinga okuwonya oli waddembe n'obizalawa nze njogedde abantu ebibaluma mubeereyo mirembe bakulu akunde kunda omuterega ayibeeneyo bantu bakoowu waliwo abaddugavu gye twalya abeewo obutwa bakoowu n'abeetuga bakoowu okumanya bakoowu nange mbikomezaawo nkooye